kun sagalee Ameerikaatiin. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo mamma jalqabeera. Asama arkafuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii amajjii 29 bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 21 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Andof Kaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti Sudaan kibbaa keessatti xiyyaarri tokko kufee namoota 20 ta'an isaanii waa'ee dhimma godaantotaatii fi mirga lammummaa dhalootaan argachuu irratti xiinxala kallattii si harkaa qabna. Akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu isiniif dhiyeessina. Amma xumurri sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtanuu sin affeera kan dursu oduudha. Gara jaallannee gammadaatti isin dabarsa.
Xiyyaara kaaba Sudaan kibbaa keessatti kufeen yoo xiqqaate namoonni 20 du'uu isaanii fi namni tokko lubbuun hafuun mirkanaa'uu isaa ministiriin odeeffannoo kutaa Unitii State kibxata darbe ibsaniiru. Xiyyaarri kun ka'e yeroo muraasa booda naannoo dirree boba'aan badhaate Unitii State keessatti akka sa'aatii biyya sanaatti ganama sa'aatii 4:00 walakkaa irratti kufe. Xiyyaarri kun buufata xiyyaaraa irraa meetira 500 fagaatee kufe jechuudhaan Gatwick Bipal ministeerri odeeffannoo Unitii States dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif bilbilaan himaniiru. Namoonni 21 xiyyaaricha keessa turan ammaaf namni lubbuun hafe tokko qofas jedhaniiru. Namni lubbuun hafe kun injinara lammii Sudaan kibbaa kadirree boba'aa irratti hojjetu yoo ta'u ariitiin gara hospitaala naannoo Beentiwitti geeffamu ministerichi beeksisaniiru. Xiyyaarri maltootaa kan Ukraine kun dhaabbata Greater Pioneer Company jedhamuun kan kireeffame yoo ta'u dhaabbata aviyeeshinii tajaajila qilleensaan hojii gaggeeffamuuf ergama idileef gara naannoo sanaa akka jiru himaniiru. Mootummaan naannoo balaa kanaan gadda guddaa keessa jira jechuudhaan itti dabaluudhaan qorannaanis ni jiraataa jedhaniiru. Imaltoonni kunneen hundi hojjetoota kaampaanichaa yoo ta'an 16 lammiilee Sudaan kibbaa, lammiilee Chaayinaa 2 fi tokko immoo lammii Hindii ta'uu Ajaans Firaans Pireesi mirkanii aangawoota naannoo maqaa dha'uun gabaasee jira.
Finciltoonni garee M23 jedhaman Koongoo bahaa keessatti to'annoo isaanii babal'isaa kan jiran yemmuu ta'u pirezidaantii Ruwaandaa Pool Kagaame waamicha dhukaasa dhaabuu jedhame keessatti dabalamuu isaanii ibsanii jiru. Oduun kunis gabalata.
Pirezidaantii Ruwaandaa waamicha dhukaasa dhaabuu godhametti dabalamuun kun yeroo riqee loltoonni Ruwaandaan deeggaraman buufata xayyaaraa dabalatee magaalattii guddoo Koongoo bahaa keessa kutaalee bal'aa qabatanii yeroo jiranitti ta'uu tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Gamtaan Afrikaa kibxata darbe jeequmsa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo bahaa keessatti mudate balaaleffachuun gareen hidhate M23 meeshaa waraanaa akka lafa kaa'u gaafateera. Manni maree nagaaf nageenyaa gamtaa Afrikaa kibxata kaleessaa walgahii addaa ministeerotaa gaggeesseen waldhabdeen guyyoota darban keessa gareen hidhate M23 gara magaalaa Gommaatti waan ce'eef haala hammaateen saffisaan mari'ateera. Magaalaan Gommaa harki guddaan kan marfamte kibxata ganama barii namoonni baqatan kumaantamaan kanneen lakkaa'aman misaayila dhukaafamu jalaa dhiyeessuudhaaf qarqara daandii irratti jilbeenfatanii yeroo dhokotaniifi namoonni madaa'an gara hospitaala humnaan ol ta'etti yaa'anii booda magaalattiin roobii har'aa ganam tasgabbii qabdi turte. Humnootiin mootummaa ammallee magaalaa Gommaa hanga tokko kan to'atan yoo ta'u jiraattonni kibxata darbe bilbilaan dhaabbata oduu Associated Press waliin dubbatan akka jedhanif gareen ribxe loltoota M23 jedhamanii magaalattii harka caalaa to'achuu isaanii himaniiru. Ribxe loltoonni kun torban hedduu booda wiixata darbe magaalattii dhuunfannee jedhan. Gareewwan hidhatan gara 100 ta'an Koongoo bahaa bakka albuudaan badhaate keessatti Miila dhaabbachuuf dorgoman keessaa tokkodha.
Waggoottan jahan dhufan keessatti lammiilee Afrikaa miiliyoonii 300 humna elektiriikaatiin wal quunnamsiisuudhaa fi jalqabbiin ture. Baankii Misoomaa Islaamaatii fi Baankii Investimentii Bu'uuraalee Eeshiyaa dabalatee gareewwan liqii kennanu irraa doolara biiliyoonii 8 ol argachuu isaa ibsee jira. Oduun kunis kunooti.
Sagantaan kun Baankii Addunyaa fi Baankii Misooma Afrikaatiin baatii eebila keessa eegalame kun doolaara biliyoona 90 akka baasu tilmaamameera. Hojiirra oolmaan isaa dinagdeen biyyootii naannoo sanaa haalaan waan danqameef kanaafis sababaarra caalaan galiin laafaa ta'uu fi baasii tajaajila liqaa olaanaarraa kan ka'e waan ta'eefii jedhameera. Kaayyoo ergama kanaa galmaan ga'uuf madaaliin biyyoolessaa qabnu gahaa miti jechuudhaan pireezidaantiin Zaambiyaa Hichilemaan walga'ii annisaa Afrikaa Taanzaaniyaa keessatti gaggeeffame irratti dubbataniiru. Maallaqni piroojektichaaf oolu baankota misoomaa kan biyyoota hedduu dhaabbilee misoomaa daldala dhuunfaa fi dhaabbilee tola ooltummaa kanneen akka Rockefeller Foundation kan qaama jalqabbii kanaa akka ta'e irraa ni argama jedhamee eegama. Dura ta'an baankii misooma islaamaa Muhammad Al-Jaasir ibsa yaa'ii kibxata darbe xumura irratti baasaniin baankiin teessoonsaa jiddaa godhate kun doolaara biliyoona 2.65 piroojektoota humna Afrikaa keessatti hojjetaman inshuraansiif kan oolu doolaara biliyoona 2 kabiraa waadaa galuu isaa ibsaniiru. Teessoonsaa Beejiin keessatti kan argamu dhaabbati AIIB jedhamu. Doolaara biliyoona 1 hanga biliyoona 1 walakkaa kennuuf jira. Afrikaa keessatti namoonni miliyoona 600 humna ibsaa kan hin qabne ta'uun waan hin danda'amnedha jedhan pireezidaantiin AIIB Jean Luken. Kanneen biroonni maallaqa kennuuf jiran ejensii misooma Faransaay kan doolaara biliyoona 1.04 kennuuf waadaa gale akkasumas OPEC kan jalqaba irratti doolaara biliyoona 1 waadaa gale akka ta'e ibsa xumuraa walga'ii irratti ba'e irraa hubatamee jira.
Bulchiinsi pireezidaant Doonaald Tiraamp hojjettoonni mootummaa federaalaa hanga dhuma baatii fulbaanaatti hojii isaanii akka gadhiisanii jajjabeessuudhaa fi maallaqa akka kennanu ibsee jira. Kunoota dinkunus.
Sagantaan hojii gadhiisuu kun qaama tattaaffii bulchiinsa jiru humna hojjetoota federaalaa xiqqeessuuf taasisaa jirudha. Hojjetoonni federaalaa miliyoona 2 ta'an keessaa hedduu isaaniif imeeliin ergame hanga fulbaana 30 jechuun dhuma bara bajataa mootummaatti mindaa mootummaa keessa turuu akka danda'anii fi yeroo cehumsaa gidduutti dirqamni hojii isaanii akka hir'ifamu yookaan dhabamsiifamuu danda'u ibseera. Hojjetoonni kun ajaja Tiraamp hojjetoota yeroo guutuu waajjira isaanii keessatti hojjechuutti deebi'uu qabu jedhu irraas bilisa ta'uu malu. Hojjetoonni hanga guraan dhala 6 waan dhiyaate kana fudhachuu kan qaban yoo ta'u deebii imeelii jecha hojii gadhiisuu jedhuun akka fudhatan qajeelfama kenneera. Dhiibbaan saganttichaa tajaajila kaffaltii gibiraa irratti fiduu danda'u ifa miti.
Hayyee amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp imaammata isa Ameerikaan hadursu yookiin Ameerikaa feeresti jedhu wajjiniin wal simachuu isaa gamaggamuudhaaf jecha gargaarsi misoomaa biyyoottan alaatiif taasifamu ji'oottan 3 fi akka dhaabbatu ajaja dabarsee jira. Gareewwan gargaarsaatii fi kanneen mirga namoomaatiin falman immoo tarkaanfiin kun addunyaa irratti lubbuu namootaa hedduu balaa fi kan saaxiluudha jechuudha. Beeksisaa jiru gabaasa Anita Paoliin qophaa'e mitikuu fi qaaduu akka taanutti nuu dhiyeessaa waliin caqasu.
Bara baajataa bara 2023 United States doolaara biiliyoona 70 gargaarsa biyyoota alaaf baaste. Kunis harka caalaan isaa karaa ejensii misooma idil addunyaa Ameerikaa isa USAID jedhamuunidha. United States akka addunyaatti biyya gargaarsa namoomaa dhiyeessitu ishee guddoo akkasumas ittisaa fi to'annoo vaayirasii HIV irratti akka addunyaatti karaa sagantaa ariifachiisaa pireezidaantii isa PEPFAR jedhamuun deeggarsa kennituun kan dursitudha.
We found solutions.
Rakko wan biyota ajata mi ja kesatti ummaman saddita mi afrif karkarsa namoma keniner. Namota miliona kurnan lakka waman walittibu insa hama Gaza, Sudani fi Ukraine kesatti ummame mit amandabalate karkarsa lubbu bararu keniner.
President Trump imam matasha isa American first jaruf jach ajaja presidenti malattesin fandi malaka yegarsa misome biyota ala hanga gamagamamut. Guyyoota sagaltamaaf dhaabbateera kan jedhudha. Akkasumas sababa walfakkaatuun deeggarsii fi liqaan mootummaa federaalaa irraa argamu qixxata kaleessaarraa kaasee yeroof akka dhaabbate White House kan ibse yommuu ta'u, dubbii himtuun White House sagantaawwan gargaarsa biyya keessaa warra kamitu akka dhaabbatan irratti waan ifa goote hin qabdu.
Waggoota afran darbaniif bulchiinsi Biden maallaqa akka kaapiteenota doonii machaa'anitti yeroo raabsu argineerra. Biyyattii keessatti qaala'insi guddaan wanni dhufeefis sababa kanaafi. Dhugaa dubbachuudhaaf saantimiin hunduu maalitti eessatti akka bahu addaan baasuun dirqama bulchiinsa kanaati.
Gaaffii sagaleen Ameerikaa White House'iif sagantaawwan gargaarsa biyyoota alaa isaan kamitu irra caalaatti miidhama kan jedhu dhiyeesseef deebii bal'aa hin kennine. Gareewwan gargaarsa namoomaa kanneen sagantaawwan biyyoota alaa akka walqixxummaa koorniyaa, misooma biizinasii fi addatti immoo HIV irratti qorichoota United States deeggartu kan Biden Washington hariiroo biyyoota addunyaa guddachaa jiran waliin qabdu irratti murteessoodha jedhanii dubbatan akka dhaabbatan taasifamuu irratti yaaddoo isaanii ibsachaa jiru. Stephen Dujarric hoogganaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif dubbii himaadha. Dhimma kana irratti akkas jechuun dubbata. Hoogganaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii United States deeggarsa biyyoota alaa dhaabuu ishee beeksisuu isheerraa yaaddoo qaba. Hawaasa addunyaa kanneen baay'ee saaxilamoo ta'an kanneen jiruu fi jireenyi isaanii gargaarsa kanarratti hirkatee jiruuf wantoonni murteessoo fi gargaarsi namoomaa akka kennamuuf irra deebi'amee akka ilaalamuuf waamicha taasiseera. Proojektiin USAID inni guddichi kan bara baajataa bara 2023 doolaara biiliyoona 14 deeggarsa humna waraanaaf kan hin taane kan dhiyeesse Ukraineefidha. Gareewwan mirga namoomaa maallaqa kaffaltoota gibiraa United States itti gaafatamummaan cimaan akka jiraatu taasisu ni simatu. Garuu immoo yeroo qorannoon kun itti taasifamu kanatti gargaarsa dhaabuun irra hin jiraatu jedhu.
Qarqaarsota hunda gamaagamuu nu barbaachise jalqabuudha. Wantoota laallamaa jiran irrattis ittoomina qabaachuudha. Lubbuu jiraachaa jiru hin barbadeessin. Yeroo gamaagamni kun godhamaa jirus qarqaasa lubbuu baraaruu dhaabuu miti. Sanitti fufsiisudha.
Akkasumas xiinxaltoonni ajaja hojii dhaabuu kenname kanaan kallattiin kanneen miidhaman jiraachuu irratti yaaddoo qabaachuu himu.
Yaaddoon keenya dhugaan ajajni hojii dhaabuu deeggarsa biyyoota alaarratti kenname waa'ee warra hatattamaan miidhaa irratti geessisuuti. Qarqaarsa biyyoota alaa qarqaarsa namoomaa pirojektiiwwan talaallifaa akka of keessatti hammatu yaadachuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf daa'imman addunyaarra jiran dhukkuba daddarboodhaan akka hin qabamne mirkaneeffachuu qaban.
Dhimmoota fayyaa hawaasaa addunyaarratti ejjennoon Trump ifaadha. Guyyaa jalqabaa aangoo fudhatee waajjira isaa seeneenis United States baasii guddaa dhaabbata fayyaa addunyaaf kennituun qisaasamaa jirti jechuun dhaabbaticha keessaa United Statesiin akka baasu himeera. Bara aangoo isaa isa jalqabaattis waanuma walfakkaatu kan taasise.
Hayyee pirezidaantii United States Donald Trump akka aangoo qabataniin ajaja pirezidaantummaa mallatteessan keessaa inni tokko waa'ee godaantotaati. Godaantota karaa seeraan alaa seenan baasuu, sochii godaantota yookiin baqattoota simachuu dhaabuu dabalatee ijoolleewwan maatiiwwan eeyyama biyya kana keessa jiraachuu hin qabne irraa dhalatan mirga lammummaa dhoowwachuu kan of keessaa qabudha. Dhimma kana irratti ammayyuu wanti ifan ta'in hedduutu jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaan akka ibsanuuf kennan hayyuu seera godaansaa yookaan immigireeshinii obbo Israa'el Goobanaa kallattiidhaan Miniyaapoolis irraa affeerree jira. Obbo Israa'eliin maqaa dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaatiin galateeffachaa amma gara oduu gaaffii isa keenya jalqabaatti darbina. Obbo Israa'eliin ajajni presidenti wae mirga lamumma ijole wane mati lammi biya alata anirra alata nirratti darbe kuni inni end birthright citizenship jedu kuni ijole wan kana dura alata nu amo warra kana bodde alata nu kan ilalu da warra daltani da mo warra kana dura alachu daf jiranu kan ilalatu da me kana ratti yon ipstan
kale galatorni fukaduna feru ktv ajajni Donald Trump ra amaji didama barakumala ma didami shambahe executive order iran ajaji wajende turjumanya namoni kanandura biya kana kesatti fani gafa ijolle godatani ijolle sani automatically lammi biya kana tau lambi biya kana ta unsani abbachut isarrajirata tokofa namme yokin hada jinna hati biya kana seran alajirti yota e abbani namaseera qabta unsarrajirata yokin mo hati dawanna da fiyaro gababa da barun saati satau dawanna da dufte yota e amalle abbani yoke citizen yoke ni mo nama waraka ta kamta usa gira ta kana citti lammi tau hindan da wujan ala je sun kanjeru da barsane ega wai lamumma kuni 14th amendment kanjeru amu hera united states kesatti congress in kamba sera karechone nami biya kana kesatti dalate hundumtu warra diplomati nilalatu yoke ni mo namota kanandura warra biya kana kesatti indigenous indians warra jedaman inilalatu ture amma bara kuma sagade digdami afriti kanarachi warri kani lammi biya kanati kajenu lambaye inni kuni mo namota kanandura garbota taani biya kana jiracha turani akka lammi tihinilalamani turani erga lolisni civil war jedamu bara kuma tokko basaddeeti jatami saddeet gegge fami bodde sambodde kambaye da jecha gababar matti garu si ke bisuda afi ajajni Donald Trump kenan kuni amajji ji jama sana bodde guyya sodoma bodde ojirra ola kan yedu ture garu gidduti engadda manamurti ti kasa samani seri sani ti sababi fila hera de mufi akka hojirra inolle jedame ugura jira so amma akka jirutti seri sani misamba sansun ajajni sani ojirra nolo echa
garita karabiratini yemmu bulchinsa Joe Biden sera turetti fayyadamu abjecha namottani Ethiopia raisi kara biya biratini si kara Mexico kana gara United States senu afijedani ufani amma mo danga ratti danka manejiranu akajiranu dubata majira obbo Israel dimma kana ratti kuba kabdu
eye dokuma bara president Joe Biden namoni gara kuma soddo matani app to jira app cbp app jeda murat register ditani gal me famani interview of qopa turani ataw male amaji di dama bodde executive order amaji di dama kenameni namoni kuma soddo mansuni akka biya kana bitu hindandenye cbp app insuni akka nino jenne ajaja da barsani Donald Trump kana duwa oton tane kana bodde namni akka biya kana seran alangalle mexico te kara mexico turani imasani kasan kordofan remain in Mexico kanjera mukanandura bara kuma da mafi kudasagal Trump 1.0 jedan burratti sera bay ratti namoni kara sera ala yokin oso passportin kabatin yokin visa oso kabatin senu da kara Mexico warri dufani Mexico turani sambode iyati sani erga asitti lalame bodde hitu sajadutti demutti jirecha ega kanani lalchise namoni kanani amma kanandura asgalani mo mal tau sajadu kara ofisa Kenya gafi baye gafanna ya gafatanna asuma ratti isa tuku yon barbade namodi mana murti kesa jurani anga ammati manuma murtii keessatti ilaalamaa fi dhimmi isaanii warra USCIS karaa administrationii karaa seeraatiin ilaalamu karaa dhiyyati isaanii ilaalamu achumaan ilaalamaaf. Gidduu kanaa social media irraa Itoophiyaa irraa gara namaa 1700 wayituu deportedii ta'a kan jedhu listii tokkotu deemutti jira. Inni sadaasa 2024 otoo Donald Trump aangoo hin qabatinii dura namoonni dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalame erga ilaalame booddee ayyama isiniif hin kennamu jedhamanii biyya keessanitti galaa jedhamanii biyya isaaniitti osoo hin galiin warra hafanidha malee warra dhimmi isaanii mana murtii keessa jiru miti yookiin immoo warra dhiyyati isaanii USCIS keessa jiru miti. Dubbiin jijjiiramuu dandeessi eeyyee gara fuulduraa jijjiiramuu dandeessi. Amma ammaatti garuu namoota dhimmi isaanii mana murtiitti qabamee jiru irratti wanti jedhame hin jiru.
Tole isa dhumaati Itoophiyaa keessaa warreen carraa DV lotarii isaa bara 2025 argatanii waamicha eeggachaa jiranu jiru. Ajajni kun kan nama pirezidaantiin baasanii warra kanarratti akkamitti hojjata?
Waa'ee DV ilaalchisee ammaatti ajajni pirezidaant Tiraamp irraa bahee jiru. Garuu kanaan dura yeroo pirezidaantii turanii bara 2017 keessa seerri tokko bahee ture. Daayiversitii viizaan kun akka ni raawwatu kan jedhu seeratu bahee mallattaa'ee bahee otoo hin taane biiliitu ture piroosesiitu ture. Yaadii pirezidaant Tiraampis kanuma fakkaata diiviin kun akka inni hafu waan barbaadan fakkaata. Diiviin kun bara 1990 irraa ka'ee namoota biyya kana keessa jiran diversifaayi gochuudhaaf namoota yeroo baay'ee biyya kana seenne akka saallitan gochuudhaaf kan bahedha seerri kun. Kanuma irratti hundeeffamee namoonni biyya keenyaa baay'ee isaanii itti fayyadamaniiti kan isaan biyya kana dhufanii anumti illee DV kanaan hin dhufe. Egaa amma haala Donald Trump ittiin deemu yoo ilaalle biyyuma keessaa iyyuu DEI, Diversity, Equity and Inclusion Program kan jedhamu diigaa jira. Namoonni sababa kalarii isaanii yookiin immoo sababa maaloo isaanii sababa eenyummaa isaanii dursi kennamuufiin isarra hin jiraatu kan jedhamu waa'ee equal protection kana akkuma jirutti seera biyya keessaa kanallee diiguutti jiru sababii ta'eef
akkuma
waa'ee TV kanallee gara fuulduraatti diiguun isaanii hin hafu kan jedhutu yaadatu jira.
Baay'ee galatoomaa obbo Israa'el dhimma biraa irratti walitti deebina. Galatoomaa baay'ee.
Galatoomaa.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii keenya biraatti darbina. Nu wajjin hin tura. Dizaayinaroonni biyyoottan Afrikaatii fi kan Afrikaatii alaa kan irratti hirmaatan agarsiisni faashinii Finfinnee keessatti gaggeessamee jira. Hub of Africa Fashion Week maqaa jedhamuun kan moggaafame agarsiisni guyyoottan shanii fi ture kuni dizaayinaroonni 18 hojii isaanii kan irratti agarsiisanidha. Kanneen agarsiisa kana qopheessan agarsiisichi dizaayinoota huccuuwwan haaraa beeksisan. Suu carraa kan uumedha yemmuu jedhanu dizaayinaroonni immoo gama isaaniitiin hidhata walitti uumuudhaaf yookaan muuxannoo walirraa jijjiiruudhaaf kan isaan fayyadu akka ta'e sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gabaasa Gabre Mikaa'el Gabre Madiin dhimma kanarratti qopheesseetu jubee horaa akka taanutti nu dhiyeessiti.
Torban darbe roobii qabee guyyoota shaniif Finfinnee keessatti kan geggeessan agarsiisni faashinii qopheewwan adda addaan kan faayame ture. Agarsiisa faashinii kana kan qopheesse dhaabbati Hub of Africa Fashion Week jedhamu yoo ta'u Afrikaa keessa kanneen jiran ogeessonni faashinii kan irratti wal arganiif waltajjii muuxannoo itti wal jijjiiran akka ta'u yaadame waggaa 15 har'aa hundeeffamuusaa buursitoota keessaa tokko kataate Saara Tagla Maariyaam VOA'f himtee jirti. Hub of Africa Fashion Week, Biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti kan qophaa'u ta'uu kan ibsite Saaraan agarsiisa faashinii isa kanarratti dizaayineroonni hedduun hirmaataniiru jette.
በመድረክ ላይ ወደ 18 ዲዛይነሮች ነበሩ ከዛ ደግሞ እንደ ፋሽን ኤግዚቢሽን እንለው ያየካያችሁት ወደ 9 ዲዛይነሮች
ዲዛይነሮታ ኩል ሰደይት ትቱር ሰምቦ ደግሞ አንይ ፋሽን ኤግዚቢሽን ጀኑን አነርጊተን ኩን ዲዛይነሮታ ሰገልጣል ዲዛይነሮታ ሬፍ ወጂጀል ቀበኒ ካንሞ ኢንዱስትሪ ኬስ ሰሬፍ ሁሴና ወረጁ አከበክ ሰኒፍ ወልተጂ ኪኑፊ ደንደኝር ዲዛይነሪ ቶኮ ወጂ ከረሽኒ ኢስ ካኖፉ ማበክሲሰን ዋን ፈታ ሆጅት ደሞ ዋን ባይቱ ዲያቴ
ዲዛይነሮታ ሆጂ ዋን በየከሳ አገርሲፍ ተከሳ ተኮ በዛ ዮሐንስ አገርሲሰ ፋሽኒ አርድቲረት ሁጭ ዋን ኢትዮጵያ በክሲሱረት ፉድ ፈቹ ሸዱበት
የኔ ምርቴ ነበረው በ100% ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሮሰስ ተደረጉ አልባሳት በፋብሪኮች ሰው ወደ
ኪያ ጉቱማቲ ኡፈተ ዋን ኢትዮጵያ ከሰት ወጭ ተመንገራ ዋን ማያቲ በርባደመንት ጅረሜ አንዱፊ ሐርካን ዋን ነሐሚ ደበለቴ ጅቹ ሰገንታሌ አዳዳቲፍ ባይንኪን የሜሻ አላዱፈን ፈየደም ወያ በየከሰት ሐርካን አህመን አማየስኔ ኢዳ ፊስርና አዳዳቲ ፈከውልቲ ይሄስና
ቢዮተ አፍሪካ አዳዳራ ፈኒ ሆጂዋን ፋሽኒ ሳኒ ወልተጂ ከነረት ዲዛይነሮታ በክስ ሳንከሳ ተኮ ለሚ ኬንያ ሼሊያ በነርዴቲ ተኮ ዮታቱ ውጭዋን ቢየሼ አከዳወተሙ ፍኤሱ ሼ ቱቅጤ ቆጲ ከነት ገመዴ ራጀቲ
All the designers are amazing. They're also
ሁሉም ዲዛይነሮች የሚገርሙ ናቸው። የፈጠራ ችሎታቸው ያስደንቃል።
ዲዛይነሮን ሁሉ ሲድንቅ ሲሰጥ ደንዴቲን ሳኒ ከለቃ ነማጃይብ። ዲዛይነሮታ በቃ አዳዳራ ዱፈን ወጅን ወልበሩ ደፍ ጫራጋሪ አገር ሲፋሽኒ አንጋበራና ከነረቲ አርገሜ ሆጂ ዋንክያ ኢየሱስ ክየቲ ነንገመዲ ዋኑ ኢየሱስን ለይፉ አተማ አርገቴ ረጀደያደ
ቶርባን አገር ሲፋሽኒ ከነረቲ ቦርሳውን ሴናፍ አዳ ኢትዮጵያ በክሰሰን አገር ሲሳፍ ኢየሱስ ካን ኢፕስ ዲዛይነር ከብሮን ዳንኤል ደጋማው አብዛ ገመሳን ወልተጂን ኩን ሄደታ ገባ ኡሙፍ ኑገርጋሬ ራጀሌ
ያንዳንዱ ቦርሳዎቻችን ስማላቸው ለምሳሌ ቀደምት ያለው ቦርሳ አለ ባለግርማ ምን ነው ቦርሳ አለ ከዛ ደግሞ ከምንጩ የተባለ ቦርሳ አለ
ቦርሳው አንከኝ ማርቲኑ መቃቀብ ቀደምት ከንጥን ጀኑ ጅራ ባለግርማ ቦርሳ ከንጀኑ ጅራ ቦርሳን ከምንጩ ጥንጀኑስ ጅራ ቀማዲ ወሊኒ ሄደታ ቀብ ካምብሮሞ በሬድና በሻ ካንታይ ቱማ ዮካን ቅሳቲ አመደንዳ አመቲ የሱ ያለው ወልተጂ ጉዳይ ኖቲሲ አንጋኤ ግኔ ወሊ አርጋኔራ
ቆፔሲቶ አገርሲሲቻ ከታት ማህሌት ተክለ ማርያም ወልተጅጅ ገማ አዳዳን ዲዛይነሮ ተከንፈየዱ አከታይዱበት
ብዙ ዲዛይነሮችን እድል ይሰጣል የተለያየ ሚዲያ ይሆን እንደናንተ አይነት ይመዘግባል ያይላቸዋል ስራቸውን እንድ
ዲዛይነሮ ተባይ ዳፍ ጨራከን ሚዲያ ለና አዳዳክን ወለከከሰኒ ኩን እንገልመሰን ሆጂ ታኒ ኢንዱስትሪቺ አካ ጀባቱ ኩን በክሲሰ ጉዳይ አካ አፍሪካት አካ ኢትዮጵያት ጅጅረም ንጅር ገሩ ሃራ ወንተይ ኑዋፋ መንኔም በርኖታስ በለመኒ ቢዮታ አፍሪካ ካወጅንሌ ሀሪሮ ኡሙቀብዱ
ዲዛይነሪ ከታቴ ለምቢን ኬንያ ሼሊያንስ ገመሽን ሄዱ ከነርማጅስ አገርሲስ ፋሽኔ አከፊ ፋይዳን ሳባይ የተኡ ኢፍሲቴቲ
አይ ሶ ፕላትፎርምስ ላይክ ዲስ ጊቭ አስ አን ኦፖርቹኒቲ ቱ ሾኬስ አወር ብራንድስ
እንዲ ሳይነት መድረክ
ወተጂነ ከና ደንዴት ኬንያ ሆጂ ዋን ኬንያ ከስመስ ኦጉማ አደፊ ኮሰፋሽኒ ነው ጀኑ አገርሲሱ ዳፍጨራኑ ከን ፈኬንያ ኢሳወጂ ወላርግኔር ፋሽኒ ኬንያ ወሊን ወልበረታኒው ወልተጂ ከነረቲ ዲዛይነሮታ ናይጄሪያ ራሽያ አከስመስ ቢዮታ ብራራዱ ፈን ወጅን ወልበረር ሙጠነ ወልጅጂሩ ሂደተው ከን ሞሃሪሮ ኡሙ አከስመስ ሆጂ ዋን ኬንያ ኦጉማ በካዳዳቲ አገርሲሱ ዳፍ ኑዴገር
ወልተጂን ኩን ጭወል ኢትዮጵያ በክስሱፍ ጨራ ከን ኡሜ ተኡሳ ከዱበት ሞ በዛ ዮሐንስ
ኢትዮጵያ ዲዛይነሮች ዘይ ቀረቡት ኢትዮጵያ ስፖርትስ የሚደረጉ የተሸመኑ
ዲዛይነሮን ኢትዮጵያ ፍጥተኒ አንዲሃታን ኢትዮጵያ ከስተቲ ወነኡ ሚሸመን ኡፈተዋን ሐርካን ደሃመን ባዬ አንገርጋረመን ኦሚሽኒ በየከሳ አንርካን ደሃመን ይወጀተመን አማ መከሳን ጉደሰን ነሞታ በክስስ ነይ ረጅዴናመና ኡፍማፉን ኢስ ረቲ ወልበሩደፍ ቁስ ኢጋሪቱ
አገርሲስ ፋሽኒ ቢፎር አንግጌ ፈሚፉ ዮተሻኒፍ ቱሬ ካነረቲ አገርሲሲ ሰርከሲ አዳዳፍ ቆጲ ሙዚቃ ረት ያቴራጀቹራን ገብረ ሚካኤል ገብረመድን ገባሴራ
Ayer sagalin Amerika sa kanta na fano robo kopi galgal kana pa bukano marra wata kopi kenya borit na molet de binut ba kajer tanu ti fayata nagatbula